Huyo mtoto bala wakutwa zala Hatoki mbali sana na kita na choka Kani changanya jamaa na zake bambata Rangi ya kunga gelo queen superstar She moved like a boss No worries work Fully confidence Ana nipa stress One day yes Ndakuja confess Ni mwelezo straight Sipo mwona huwa silali labda niwe blaze Na peta ni amini jamini baby kama ujamini You can turn in scorpion ni to boys Angu mbone limu ngini ni simone zaidi yako wewe Mana mapenzi ni upofu minda kona tando tone na takuwa fresh Tuki plan sex La fili mwepesi Bona siyo kesi Mapenzi ni upofu Yeah Yes
Toto mzuri mashallah Mwenye rangi ya kongara Minapenda zako bambata Sikoi kubari nezapata kicha Toto mzuri mashallah Mwenye rangi ya kongara Minapenda zako bambata Usipoli kubari nezapata kicha Na isi kiwa nawe Mitapata wa Toto mzuri bambata
Ni kama ananipenda, ila ananitega Why ananichenga, sometime ananifata Nanipa kalenda, masiku yanakwenda Kikweli minampenda, ilikuwa majuzi Niko zangu movie, nikamona yeye Akiwa na suzi, zuga zuga kinya mwezi Kana funga shoestring bass Japo mini genius, kwake mini cheesy Kwake mina freezy, mana sijiwezi Yani sijongezi, nakupa pongezi Na chana waleti, nazidisha setting Labu mchezo betting, kwa jinsi ya livo sexy Mchoto wangoleki, hata iwe kwa Lex Note simple like a denti, shia
Mtoto mzuri mashara Mwenye rangi ya kumara Minapenda tako bambata Sikoi kubari nitapata kicha
Yes
Mtoto mzuri mashara
I will feel good, baby. Yes. Toto, mashallah.
Toto, mzuri, mashallah.
Yeah. Cutie.
Beauty. Sikoi kubari nitapata kicha. Toto, mzuri, mashallah. Mwenye rangi ya kumara.
Yeah.
Minapenda tako bambata. Sikoi kubari nitapata kicha. Naisi kiwa na mitapata wa.
Yes. Oh. Give me chance, baby. Give me one chance, baby. One chance, baby. Give me one chance, baby. Nafasi moja. Baby, nafasi moja. We done well with you, beautiful baby.